exclusive to Zayda Hype Mag.
Ay, Mozi. Ay, Mozi.
Young kid.
Yeah, life yali lawa bad food painful. Chala busu manka shile mpenfu. Gana pisha mwana ikala zindalila. Mtu wali kala koko chalila. Yeah, dawe kwa tukwa live mfua. Ife filinga ndabe kwa tukwa live mfua. Yeah, ife filinga ndabe kwa tukwa live mfua. Sonika mwamo tubili ati nishindi ni mwana wa satana. Zati peza kumwamba mami uzaka jama. Let me buy food, fi ma plot fika jala. And get some nice shoes, cause I afford chika jana. Suma nkale chia upanga drama. Kusha kona time ya kushana. Kunge na mu club na pajama. Nopanga po vimbuzi na legana. Nina mkashi wandi bondi ni nkaka. So kufika wangu bondi. Kaya po time na lalala pa polisi. Pressure nkwete kuna chita komiti. Suicide ndife kupuside. Mwebo leo chena mabi keko too spicy. Mbukila kule ice ama HO. Boy sunga advice like an we go. Yeah, life yali lawa bad food painful. Chala busu manka shile mpenfu. Gana pisha mwana ikala zindalila. Muntu wati twala koko chalila. Yeah, dawe kwa tukwa live mfua. If I feel in the dab, quite quality, then four. Hey, yeah. Me, I'm not a party guy. Kuma party in shkonka. Impia fulu bati mboneka kwa tinshi womba. I know the future guys, that's why inshi vota. Somebody teach me how to say hi muchitonga. Club chalila, shimia light asha kendo. Bakamba bia fwetu nui na kumona kapendunga. Kakushanina, shop shop ka ulendo. Atibaya wachi shinka, talore shapo pa mutengo. Aba nanda tiupa, ngani salamu tukatwala. Na taweba neta tulimurash tukafiala. Bali boy mwali wapinesi mchupo. Jebele no tu. Push up on stress in a new talk perfect. Limbindich couple, a pandi femo flex. Salon penny big bottle. Sent a text, coolie boss smile. Shy seco excuse. Nezeli kumalilo, kunali pepo. Life yali lawa bad food painful. Chala busu manka shile mpenfu. Gana pisha mwana ikala zindalila. Muntu wati twala koko chalila. Yeah, dawe kwa tukwa live mfua. If I feel in the dab, quite quality, then four. Otherwise, I'm Mozi.
Exclusive to Zayda Hype Mag.